kuyanza je he he kuyanza Semini gentle, Coca-Cola time, what I mean is settle. Hey, figure na fundamentals. Zenye una walk, una rock my cables. Hey, Ndahuyanza. GG, Ndahuyanza. 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 Galusha ni mada. Ushani mada. Ushani mada. Ushani mada. Ndahuyanza. 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 Galusha ni mada. Ushani mada. Galusha naelekea kwenye next class. Cheza karibu. Cheza karibu mama. We. Cheza karibu. Cheza karibu mama. Mami, mini kiwa na nani, kifanya nini, hey, hey, kwa nini, hey. You don't wanna know, you don't wanna know. How much, baby, girl, I do love. Stop talking soft, wasting my time. Girl, come turn the lights off. Stop talking soft, wasting my time. Girl, come turn the lights off, hey, hey, yeah. Shini kama mento, mambo yetu yote yako mseto, hey. Baby wachanga moto, mimi nitakava tumba kadento. Wacha waende mental, venye na kupenda ki confidential. Baby ume take all my attention, na hii hii moment in monumental. Na kupenda mami, sito kutenda mami. Weni wangu mami, forever we will be. Ndahuyanza, 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 galushani mada, ushani mada, galushani mada, ushani mada, ndahuyanza, 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 galushani mada, ushani mada, galushani mada, ushani mada, ewe mukana wa mama, ndenyahu bola, esienda huyanza, ewe mukana wa mama, ndenyaga umanye, esienda huyanza. Nihulola niña shendo, nihulola niña shendo, Toto si mini gentle, Coca-Cola time wacha mini settle. Ay, figa na fundamentals, venye una walk, una rock my cables. Ay, Ndahuyanza, 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 Galusha ni mada, Usha ni mada, Galusha ni mada, Usha ni mada, Ndahuyanza, 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 Galusha ni mada, Usha ni mada, Galusha ni mada, Usha ni mada,
Cash is in the building, Omwana wa ingo, I'm about to kill this all day, you know. Man, I'm the best, yeah.